vendela da ti. Kuli ine na nguvi shupe suliweka. Kukacha tiwa langi ze vendela da ti. Kuli ine na nguvi vute suliweka. Kukacha tiwa langi ze ati uli na neo.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Vendela pafupi mami. Kuline na nguvi shupe suliweka. Kukacha tiba langi zefende la mami. Kuline na nguvi vute suliweka.
Kukacha tiba langi ze ati ulina neo. Suliweka na ine nilina weo.
No, mommy. Suliweka.